soloko ndicinga 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 ukuphi imenye izawutshintsha izawutshintsha izotshintsha ndazingxaki noba ndim inoba ndim bayantafisa mna qamatha phendula phendula ndenze ntoni ndiyahluleka mna
Nitolutu, so when Zaganjan, Yasibu, Mafuma, Yasube, Talang Lindi, Labiniti, Uzobe, no man of Ellen Kube, Talang Melezele, Logun Melezele, Nutan no Mongo, Tanjalo, sing it to Lele, but into Mungangape. Lele haibo oh 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 inobandim inobandim jumping like inobandim inobandim oh inobandim lelo buzan mone nina
solo kunditinga nditinga nditinga ukuphi imenye izawutshintsha izawutshintsha izotshintsha ndazingxaki inobandim inobandim bayantafisa mna qamatha phendula pendula ndenze ntoni ndiyahluleka mna ndenze ntoni ndiyahluleka mna
usengaphenduleyi bayakhuluma noma ngaphumeleyo cela uxolo cela sibonisane noma ngingazi ukuthi ngunebani hayi angazi mhlawumbe mina nomini noma sekuni nanyahle bayangibelieve Ayi angazi mhlambe mina nomini noma sekune naniyahle bayangibili
inobandimi lono inga uma kona mina ngazi nina ndululeke sosuwe side ukuze genge ndulule kungaba ngithandayo usebe yosala nengxeke laba bangizondayo benabazululeke imithandazo yami ngathi ayisoze yaphenduleke mina senkathele ngilokhu Nina senkathele ngilokhu ngikuthele
Solo kundicinga ndicinga ndicinga ukuphi imenye izawutshintsha izawutshintsha izotshintsha ndazingxaki noba ndim inoba ndim bayantafisa mna qamatha phendula phendula ndenze ntoni ndiyahluleka mna ndenze ntoni